se urange mera ineza yawe nyinshi yamenyekanye
isi hose
kwifuko yiwacu naho bararimba bazerereye mu butayu nta mudugudu wo kubamo bicwa n'inyota n'inzara badafite uwabarengera abandi baboheshejwe ibishakwe n'umubabaro bari baguye ku gasi nk'abatagira gakondo umunsi bahamagaye izina ryawe uwoherereza ijambo ry'ubuzima erega si bo bonyine buzuye uwo munezero hariyo n'abandi benshi banafite uko babivuga ineza yawe nyinshi yamenyekanye
isi hose
ku ifuko y'iwacu naho bararimba erega si bo bonyine buzuye uwo munezero hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga ineza yawe nyinshi yamenyekanye
isi hose
ku ifuko y'iwacu naho bararimba Banza byacu turubaka ufumura imirima yacu turahinga tureza
uratwibuka
utwohereza ijambo ry'ubuzima twari mu mpinga z'ejuru twambaye ubushwambagara imisatsi yatonze ikime utwereka imbabazi uvunagura ya miyeto abanzi baduteranye ushingura aya macumu mu bibanza byacu turubaka uvumura imirima yacu turahinga tureza
uratwibuka
utwohereza ijambo ry'ubuzima
uraturengera
erega si twe twenyine hariho n'abandi benshi ineza yawe ineza yawe
Yose baranezerewe
erega si gusa erega si twe twenyine uzuyuyu hariho n'abandi hariho n'abandi ineza yawe ineza yawe kwisi yose
baranezerewe
ngera yo tichara babiryo yamoreye
ningera yo
tabakira he
zaririmba
zaririmba rukundo
wanyetse
ukwimisi hayi
ukwimisi hayi
kugira
ukutameze nk'abantu
washyize ibanga ryanjye nawe
ure amaso y'abantu
kandi Imana icyo ngukundira
ukutameze nk'abantu
washyize ibanga ryanjye nawe
ure amaso y'abantu
kandi Imana icyo ngukundira
ukutameze nk'abantu
washyize ibanga ryanjye nawe
ure amaso y'abantu
kandi Imana icyo ngukundira yo
ukutameze nk'abantu